jande ɗiɗi andude Allah, Allah no yiɗi andede.
Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen cenna on nder inde lamɗo jomirawo jon jam. Miɗen beltina komin mbawi wartude hannden gam yettinde siriyaji men dow habaru ɓurnam kesam. Higiraɓe, hannden en jaran yewtere men yeeso dow andude Allah. En pottan he higiraɓe men ɗiɗo Hassan e Boubacar. Nder siriya men bittiɗo, en nani ko miloji kewi nder ɓerɗe maɓɓe wakkati ɓe nanuno tilsinore Allah ɓurne mangu. Oɗon miccito tilsinore Allah ɓurne mangu de na? Gonga non, hiɗir Allah jomirawo ma he ɓerne ma fu, he yonki ma fu, e hakkillo ma fu. Boubacar e Hassan yaadi to janginowo bi'eteɗo Yusuf he ƴamol teddungol dow noy ɓe bawirta humnude tilsinore Allah de. O faminiɓe ko seni aɗa yiɗi yiɗude neɗɗo, aɗa handi andudemo ginan. A yiɗan goɗɗo gam aɗa andi kono moƴƴi, no wooɗi, no heewi yidde e yurmeene. To funo go'o har meɗen he Allah. Seni eɗen ɓeyda andudemo, den en ɓeydan yiɗudemo. Seni en ɓeydi andude ko Allah no moƴƴi e Allah no yiɗi en, den yidde men no mawnan har makko. Amma higiraɓe, Allah no mawɗo non, eɗen mbawi andudemo gonga gonga na? Allah no yiɗi andede gonga gonga na? Higiraɓe, hannden Boubacar e Hassan coƴƴake to janginowo bi'eteɗo Yusuf. Eɓe jiɗi ɓeydude andal e paamal maɓɓe dow Allah. Acce kettinoɗen yewtere maɓɓe.
Jam waali Modibbo.
Jam waali Modibbo.
Say janni no gonɗo.
Baasi fu wala noy koreji ma?
Yettore Allah, gacce fu wala he koreji am. Bisimilla, naati jooɗi on jaɓɓama.
Mi yettima Modibbo.
To ɗume bawmi wallude on?
Modibbo, aɗa wodi andal ɗungal e hakkillo ko ƴiwi har haala Allah. Kenyan min nani belɗum sanne dow andal ma. Yewtere ma nafimen sanne. Hakika miɗen jiɗi min ɓeyde andal amin dow Allah e haala mum.
Yettore wonani Allah, amma higiraɓe, oɗon kandi andude hunde woore. Hakkillo goƴƴu wayto am, amma go ƴuwi to Allah tan e har haala mum. Kanko taw woni wuddu andal e hakkillo gonga gonga.
Gonga non min paami.
Mi faami, mi faami. Gonga non Allah no mauni.
Amma higiraɓe, ɗume woni ƴanɗe moɗon dow yewtere men kenya?
Miɗo woodi ƴamɗe ɗuɗɗe. No woodi ko mi faamayi, amma no woodi hunde worre ko jiɗumi mi faama. Kenya, a wi'i ko miɗon mbawi andude Allah. Seni min andimo yidde makko no mawni nder amin.
Ayyo, gonga non.
Amma wakkati fuu miɗo miilanno ko Allah no woɗɗi kam. Mi wawta wari ɓadimo, mi wawta andudemo. Noy mbawirɗa wi'ude ko eɗen mbawi andudemo?
Gonga non, Allah no mawni. Tawute no nandi ko omo woɗɗi en, e no nandi ko hanono tiiɗi andudemo. Enen ɓiɓɓe Adama en, en bawta abada faamude hunde fuu dow Allah. Annabi Ayuba windi deri dewtere mum, Allah no mawni, mangu makko no ɓuri paamal men.
Gonga non, Allah na ɓuri paamal ɓi Adama mangu. Allah na mawni.
Kettine ko Annabi Dawda wi'i deri jabura, jomirawo no mawni, teddengal wonanimo sanne, mangu makko wala keerol. Deri linjila windama, faama e andal Allah no luggiɗi sanne, wala bawɗo faamude kiite makko, wala bawɗo faamude siri makko.
Ayina Modibbo, abada en bawta andude Allah, omo ɓuri paamal men mangu.
Hassan, mi jaɓay haala ma.
Haba.
Kettine, abada en bawta faamude hunde fuu dow Allah, amma eɗen mbawi andude kujje gongaje dow makko.
Ndenne ɗume mbawta andude dow Allah?
Deri haala Allah cenika, eɗen mbawi jangude e andude ko Allah no yidde non, Allah no jeyngol, Allah no ruhu e Allah dartido non alamaaji di Allah wanginani en der bindi cenidi e kujje dudde no godi kaden ko andinta en dow Allah
mi faami
higiraabe en bawta faamude hunde fudo Allah mangu makko wala kerol amma o moyidi anditemmo baaseni en bawta faamude hunde fudo makko
haba
kettine onon odon andikanna
ayyo miden andima sanne modibbo
amma odon andi hunde fudo anna
aa
gonga non on anda hunde fudo am on anda hunde fu ko gadumi witti on anda miloji am on anda ko matammi tawte on pamata gandume ko mido wada kujje gon
joni mi fami ko gonda da wi'a Base ni min anda hunde fu doma midon bawi andudema
hakika base ni on anda hunde fu do am odon andikam to funo go'oto Allah en bawta andude hunde fu do Allah gam mangu makko wala kerol hakkillo e bawde makko no buri miloji men amma dum funi Allah no yidi andemmo
joni mi fami ko njududa wi ude
no wodi sanne ko Allah no yidi anden dum
ayyo no haydi ni kam sanne min kai abadami mi laaki iri hunde de
no tidani kam sanne faamude ko Allah der mangum no yidi mi anda dum
higo an mi faami ko biuda mi laade ko Allah no yidi gonga gonga bibbe adama anda dum no haydi ni acce mi janga ko Allah wi'i deri halamu deri deutere yeremia Dani jomirao wi'i jom hakkillo to mantoro hakkillo mum to jom sembe mantoro sembe mum to jom jawdi mantoro jawdi mum amma giddo mantade mantoro faamude e andude kam ko min woni jomirao
den hakkillo men e sembe men e jawdi men hana fuy yeso jawmirao amma ko Allah yidi woni andude e faamude dum
ayyo gonga non hasan enen bibbe adama e de mila ko burani en deri duniyaru woni jawdi men hakkillo men na sembe men
gonga non wakati fu eden pilo jawdi eden jidi hollude ko emen yeso yimbe
eden jidi gonga gonga du lam do wobbe
gonga kaludon amma kawela amma higirabe aya ono jangina e ko andude e faamude Allah woni ko buri hunde fu teddude to mum
abadami mi laaki ko Allah no yidi enen bibbe adama en anden e paamen dum
no haydi ni na
ayyo
amma acce mi halana on hunde gon ko teddi sanne to men andude Allah hana andude kujje tando Allah aa
modibbo dume woni mana hana andude kujje tando Allah
nani misali mido andi kujje dudde do laamido leydi Niger mido andi wuro makko mido andi yeso makko mido andi lore makko ka o filorto mido andi kujje kewde do makko amma abada mi jodidaaki he makko abada mi yewtidai he makko mi wala fuy kawtal he makko
aha
hano non eden bawi andude kujje do Allah hano Allah no kito todo o jom hakkillo o laamido o joyuru mede e irimu yaade amma bindi cenidi bi'i en ko eden bawi andude Allah gonga gonga eden bawi hebude kawtal lobbal he makko hana har andude kujje do makko tan
modibbo amunyano bi'a ko eden bawi hebude kawtal lobbal he Allah mawdo jom bawde na
hakika
hey dum latata ko sam
Bubakar Allah no maunina Allah no wawi wadude hunde funa dume wadi ko ada yidi wadande Allah kerol ada mila ko kauta lobba hakkune men e Allah mawdo jom bawde latata ko na
hakkunde am e makko min tagado
ayyo Bubakar hakkune ma tagado e makko Allah e hore mun tagima e ko buri dun o taguma non fa keba kauta lobbal he makko
haba
Bubakar Ado micchito tarihi Adamu e Hawa deri kogol Eden na
Ayyo mi nani taarifi o kile ɗuɗɗe, amma accu hakke miccintinam taarifi o.
To Allah tagi duniyaaru, o tagi huunde fuu, naange, lewru, koode.
Hey, Allah no mawni.
O tagi leydi, maayo ɓalewo, maayoji, o tagi dabbaaji deri diyan e dow leydi. Deri hantorde, o tagi Adamu e Hawa. O watti ɓe deri koogol lobbol. Huunde fuu no woni hen, jam e welo welo. Huunde fuu no wooɗi.
Hey, no wooɗi sanne.
En jangi deri Dewtere Tawreeta Musa, ko Allah fillodake Adamu e Hawa deri koogol Eden. Ɗume miiluɗon dow maana, Allah no fillodo Adamu e Hawa deri koogol gon.
Mi anda baa.
Kettine, deri haala Allah, maana fillodaade he goɗɗo woni, woodude kawtal e higiraaku he makko. Ga himɓe no kalda, wakkati gonno no jaada.
Aha.
Fuu no go'oto men, fulɓe enen du.
Ayyo no ninon, ko miɗo wonno suka, mi durdowi e higo am leydi Gana. Ley jahangal ngal min jewti sanne, mo hen fuu anditi bandu. Min laati higiraaɓe mawɓe sanne.
O jiina, seni aɗo fillodo he neɗɗo wakkati juɗɗo, on keɓan kawtal ɓadiingal. Denne, wakkati Allah fildotono Adamu e Hawa deri koogol, eɓe ɓadondiri sanne, eɓe goodi kawtal lobbal hakkunde maɓɓe. Eɓe laati hano higiraaɓe ɓadondirɓe sanne. Jangongaajo no woni hakkunde Allah e Adamu e Hawa, eɓe andondiri.
Hee, no woodi sanne.
Hemiilo moɗon, ɗume waɗi ko Allah fillodi Adamu e Hawa deri koogol Eden?
Mi anda.
Gan Allah no yiɗi Adamu e Hawa, kanko tagi ɓe. Omo yiɗi kawtal ɓadiingal hakkunde makko e ko o tagi. Omo yiɗi Adamu e Hawa andamo, kanko Allah tagoowo. Omo yiɗi hollude ɓe, ko kanko woni Allah jom yidde e kinnaaki e Allah lobbo. Omo yiɗi ɓe nootiroomo der yidde.
Ndenne, maana majjum woni ko Allah tagaana Adamu e Hawa faa ɓe anda ɗum e ɓe yiɗa ɗum na?
Ayyo Hasan, hakika ɗum en fuu tagana ɗen. Andude Allah e yiɗudemo he ɓerɗe men fuu.
Modibbo, hannden a watti miilooji ɗuuɗɗi nder hoore am.
Non ni non, acce daroɗen ɗo hannden, amma miccite ko haala Allah wi'i deri Dewtere Yeremiya. Amma giɗuɗo mantaade, mantoro faamude e andude kam, ko min woni joomiraawo.
Oo, accu mi haali to haala Allah ka. Amma giɗuɗo mantaade, mantoro faamude e andude kam, ko min woni joomiraawo.
No wooɗi, higiraaɓe, abada to jeggite, ko en taganaakana faa anden e paamen Allah joomiraawo. Allah tagi en faa keɓel kawtal ɓadiingal he mum. Allah tagi en faa jiɗen ɗum. Ɗum woni siiri Allah wakkati o tagunoo duuniyaaru.
Higiraaɓe, min jettii on he wakkati mo gattuɗon kettiniɗon min. Ko kettiniɗon hannden ɗum hayɗinake on na? Oɗon anndi ko Allah taganaana on faa keɓon kawtal lobbal he makko nder yidde na? Gonga non. Potte min nder yewtere amin waroore faa paamon no wooɗiri noye Allah andirte.